It's Olan, baby.
That boy must be the winner about to say some real shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC waku nifanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kunifanya ninywe nilewe ni siyaoni. Siyaoni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kijanja.
Baba got it for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa boy, iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi. Sijalewa.
Shall we?